njagala mukama nayo labiko limba tosobola kumwagala gatenzo salira musango manya nti mukama kuyagala yasonyiwa bonna benenya naye gwatendaba basonyiwa bokuba mayinja amazima tosobola kwagala mukama gotalabayi nganza kulyo kupi muganda wo ondaze bukyayi wenakola obulungi wanjagala weebali nnyo naye bwe nawebukamwawo wankyawakala oli mukyayi nnyo ekibi kimu nekikwerabiza ebirungi byonna lwaki tojjukira obulungi bwe walabako gye ndi owano bw'oba osaba mpulira weenenya buli ekiseera kuba akafaananyise nga mukama naye yali akoowa atulaze omukwano naye ffe tulaze bukyayi tusabye atusasire naye ffe tetusasira mama
tosala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala tusala musango naawe toli kusalirwa omanyi kyosiga ate era kyokungula yagala abalabe bo era basembezenga abuze muyambe tomuleka kubulira ddala
tumusonyiwenga ng'era mukama bwe yatwagala fe abayonoona abo bonna b'olaba abunoonye mukama bamwagala ye naye lwakuba nti ne sitaani tabali mirembe kale yanywera sabira nnyo baganda baabo mbeetaaga buyambi naye sikubakuba mayinja manya luno lutalo ng'era ffe balwanyi kale munno bw'akuba okugulu tomuleka muwalule mugende amukubye okugulu tayagala kugulu kwe kwokka naye n'obulamu takoma kukubba zikiriza tuli famire mweki abaana ab'endeemu mu yesu omubi we yakyawa yakyawa ekika kino kyonna sonyiwa muganda wo bw'abanga akoze ebinyiiza gy'oli atera omuyambe omubi bw'aba amuzinzeeko naye manya
mambi tosala musango toli kusalirwa
omanyi kyosiga
kyosiga
atera kyokungula
kibi nnyo okusiga obubi taata mambo oli kungula
era basembezenga
basembeza abo
abuze muyambi
bayambe buyambi abuze yeetaaga kuyamba buyambi
tobakuba
ate
tolikusalirwa
toli kusalirwa
bwotalisala
musambo bwosiga obuli okungula bubi baagala balabe buli bondo ne baba emikwano gy'oli abali abalabe tobaleka tosala musango toli kusalirwa
bambi
kyosiga ekyo tosiga bubi tokungula obubi
bukwano
basembeze Salamu sango,
era basembezenga.